micro ni nawe washyize hamwe iki kiganiro. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.